Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
A jarum tarawol to kogi janga fanu hal Mamadou Sama Sego jam nyalli sakraw heribe. Larmi mbali humputi wide kenyen na katiba masma hipoge do ben mabbe len mubulaji didi lollirdi kamikaze ben be beedi wide dun terusen hewbe mbarama. Lamu ben dabaji kono bugu do datul segu mo intinama ko buri miloji chapan jene kalisi nati kabar mudun bangal projet faba yirwere margal ben le mali beda de filitingol nokku on danki e pharmacie dun nyibama. Yotre meden zoom sir hande na yobi do mbet taguji yogaji kuddi be ben yimbele hobe na torra sabi di odo alhali ning won sembe kawru jamen na hande kikidi altinere noga jiddume 2024 bismillah sakrabe terus anda hobe barama ben kebode kebdo dun nangama dun do golla le ben notugol larme mali hipgol men yimbe katiba masina nyande noga jego me 2024 to murja le lamu nar le communique etat major holi tv de mobilaji lollirdi kamikaze didi terus en nawdirke le hipgol hipgol e on wattu goto hipgoji goddi dun ngada ma le sahal e wuddu leedi ndi kedana ko ben musa mali sugo do fostango umar wagalu
ko mangal paden leedi mali ndi kalibe kollitide bonanda aniido wadede fewde mabbe ndujjiti dum le majjum garbe nannude be dubbe bi yimbe le mudde hewbe keddile hen barmu du ngadi le hen be teti kaaki muden ko nayri bangal armi malo mo no dirta fama be bi yimbe mabbe joyon kanyen keddile hen sappo ngoni barmu be womo bilaji du bondi ton yimbe le joyen kabore kanyen nanni nokku no dirta tabango idun le lamu ansongo alan kenyen wakande bitannonde dubbe jaadi e moto mo ko tati be ngadi gidal fewde e jamare de yimbe le wombe tombe ngonde wadde no dangoji fewde e lamu o bel sappo en jeno yom kiddiki le hen tatton barmi le hen goto du jita ka fa handen dum won bonanda ngaddo le noga e joy lewru me jabbi non du hakkunde nokku no dite din tokkanye insago irun le commune jalosogo lamu bankasi sedi wombe tombe kollitidi yimbe le joyen kabote kany en golli odo golle be tawo yimbe le andema gese mudun en barmu be fu ngaddama le sud doctorore bankasi may be fu du dirama le on do nyaloma goto ko jale no gunde wadede do hen tiagal mayo dire ngobe kollitidi yimbe le joyen kabote kany en paddi ko no dirt lance rocket ngaji fewde e d'accordé armé de armé o do ruuti o do bonanda be biidu latik sababu so civil en kiddile hen wombe tiagal mayo to
e on wattu goto ben to boni ko be gonbe donza hol tv de ben mette holti mette be hande altinere noga e jiddi men den no e lengalure donza be be dardi lam ko be wattande hakiloti allahji de jogi bon ben boni ko be o karoti allah boy do sanne aljuma tamra won kero hala ben boni ko be keddan ko hani musa walisto ko
minen yimbe resortisan en boni kebbe yaltile boni ngali duansa njodi duansa do ko min jidi wolitinde laamu o tan anda faama wuro amin go boni tampi sanne illa mi de munyono fa jonka min donki munyude illa mi de mbaayi fami mbaawa kambali dume kambali min gala ko nyaamete nyaamdu tan min jidi min jaba nyaamdu wildudu min ga ko nyaamete tan min kaaja wana wildu wana mettundu ko min kebbi fumide jidi nyaamdu woni min gala min gada lekki mbayri sawraade ho min ga cellaado fu anda maayi fami sulabe do ngattaaje vaccine nyawde ha min fu anda maayi yorbere na warabe nyawna warabe dum woni e nukku amin to nukku du fu ne do wawa yaltude fay 2 km a wawa yaltude le wulo min bilita barer ngaji min teren di fu anda e nati e tigibe malfaaji joni min ji yimbe am illa be kapto fa taybe baawa haptade yogabe na njalta na maayo do lawul yogabe na njalta ina lalla li ladde yogabe na njalta ina nange e bandiji yogabe do gonton na kulubine tinta njalta no goni ton kambe yogabe do to maayata
sakon tout ak lajjo du ko ram bangam be ma facebook andu x on twitter kiddo imuji kapo fudi ben hande ben to li bamako do en kuji kewdi mi imoto be na bara unyaaji sappo e ko yowi denno imuji di ben fudron ben akadeli academy ngaji noga hede noga jengon do li mali wudi bamako yottadi sigasu fangude banyagara e li wudu li ndi kanye gawo sa hal li ndi ben imoto be holti wede nyaloma rando joka fevi kedana ko ben alcisse do fostan kon ko marwegalu
le sud l'école no dirtendu sika bamako do yamirore fuddugol dido imuji wadi lewi kanko madam kone arakiatu ja lamido academy jungo nano bamako do imuji di golleji mudum fuddirni wodiri
en terme d'effectif
nayi bangal imotobe iro burdujnaaji didom e pectale centre ngay jiagom ko yata haybobe teme dido e sappo e nayo gondi mi ko dum fuddu wonde yardi no
yoga
imotobe bi jide mu em bamako do fayato le region ngaji di kanyu en du ti wiide golleji di no wordu yarde ni ka ana unna berne
ça c'est bien passé
on voit une février jati comme ngile classique ko tan min dokka tiɗa la fu mi mata ile hen on wadiri hono min jidirino min gadi comptabilité isiel
comptabilité isiel
gotel mudum woni ko mata le lamu sikaso fa njottoda bajangara ardo m santiriji to dido imuji watte kanyu endo holiti wiide goliji dino wordi yardani ka ana moddi dido imuji waram jokkitaade fa chapantati lewru mai hitan 2024
mido chapan jena en ben sifa wonna dum onnatu do le ben mu intingol galbal kono bugu cercle borowli le lamu segu den no itti jawdum dum on projet kum ni do yirwere kabaru margal le mali yalan be dro famu kedon ko ben intal ak bilal do fostango umbar magule alcisse
kanko musa kulbali juppino golleji projet mum no dirta padel wolitide fana mudu fa pabo yimbe le gollobe le galdo galbal
pour cette construction le projet
le golle ni ugol odo nokku projet kame milioji chapan jena nay itti fa lumo go filtine magasin fa yotto pharmacie nyibe dom nyegeje mu ine nokkuto dabaji di warta fa pese kanyo ndo nyibe
construire une couloir de vaccination
Suleiman Traoré jokko mer nokku no dete kono bugu o wi ko futi nay ujnere temede joy fa yotto ine dida mbay nato de lehen dabaji chewdi du ido yaade fa ujnaji sappo o wi fa bi yalon be kani fa birade ko nayri bangal margul dabaji li odo nokku
ni Allah sona
so Allah jabi dum waram latan sababu sanne nabirde yeso margal dabaji li nokku o le ondo nokku garo fa nyibe jon o anale mudum nokku to dabaji di wawi nyaminede magasin to bije resetedu anahen
zamin kono o roba kono
tutul dido kileji gollobe tombe dum wadi yeso kanko ministre kumido kabar awgal e margol dabaji li leedindi kanye yeso lamu ko wonbe nokku noddete do kono bugu dum won ko intalla ak bilal hebini sijo tamani kono bugu
den chamdu ko berfum piti nyandi nogo didi me wiide benno lumo hertanango idi layya fuddo uritan benno to nuku fi bakki ude jeegom jotta nogo didi juin waruru don fana mudo wi be do landini be la wadde ne munya ele ben suddugol kulenterji bilidi e idi layya kanko mamadou sando won secrétaire général chamdu ko mes holti wiide en be ko donta bangal ben jeyobe nyaaji ben temedo joyon yimbe yelen temede joyon no
Il s'agit de contribuer à faciliter.
Moi, il y a moi, il y a là. Nous avons le mot dit à la heba ne wana de yimbel ngorbe sode. Mi kaltani jula be fuvi de ordo nuku kambe mu inana dum. Damal mu dum ana utana hamufu. Ordo nuku mu inana do jula be. Wada mo yella ngorbe sode na heba dum e chugu nevi do. Mi garam darana de kuram ma bedu yella jamma e nyala mafu e bikeba yeyude. Yimbe ana wawi immade yottade don do latto sababu uytude jamaa le lumoji kiddidi bamako do mi ngada noddamu fewde yimbe fu anniibe sodde immo yottodo
en profiter aussi faire les achats de la fête
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
an e ko dibe gollan kala ko wali hakklima be ben wi jotta fu kala battibe en nokku mabbe non do woni yewtere meden zoom sur hande yelan be dor fam kedda ko en fort mota dambeli do fustango umar waj boygalu
nyalo mo hande no wala fu dulludo wiide wobbe anton sa do wonde mudun deedenaado wonde mudun galle le galduje de dum wana ko yaafi fi wakkati fu tawan e be torre wobbe juppiro don diyan wobbe juppo do tunile wobbe dukkela do kaaki kanye ko nande mudun misala hono kanko o do debbo no detet aminata o iwi lloyde o wori o tawi bomi balani juina tiagal folonire makko o wiibe puddi kasen ko boyu kode o nangi hore makko tawedo wiido halde be do yimbele fu jabay darnude gacci muuden piyoji tiagal finetir makko kanko muktar odu gondle galle loasi wakkati fur no mo woytirto o wi'a tawan ben musuji muuden na ko nande muudun kebbinan tunele pep le nokkule de muktar aminata wana kambe tan gorri non ko hewe jamaada tan wakkati jan tordi do woni do takan lembe to tabe wakkati furu dun ne tinna wattana hakkille sanne fettora mo wonti
serkam pamel do katen ko warbi hande mitol wasar fu dor bangal jamu 3321 mo jodo application sur tamni bangal play store do ser yotre meden magazine yotre meden magazine hande na yobi do kabaru mbiyan panu ngaji men golle mo fudda mo nyande noge na mel aljumar de to sanan korboton yo yalla ben buti sanite laji courant men odo courant jugude mo sembe mudu yo ben megawatt ngaji temedidi faban sanne le kabaru milliard yu temdre en noge dum nati e kabar mudu yo bangal gulde la kuni ledde mali e rusi yalan be do fof kedo fosango min e alisis yo en kirijam
pour le moment
le wakat jon o ka leedi amendi lawol wala e mudum yarde fama yo geeti ngami ngon nange mon bawi nawtoraade
au soleil
ka do hala yo ka mamadou jean traoré mer sanankoroba wattu fudul golleji nyibugol panongaji yitenge lam ko be notorto darude telaji courant be wimne siri courant ndiam golleji goddi ana bili e kabar mudu hedana bintou kamara kanko woni ministre kumni do ndiam e courant
elle comprendra
o do nuku ngoro fa nyibe jom o to kuram resete megawater nogay warta tawede lihen lawito kuram o jaborto kiloji sappo e go'o yalito kuram o hukirta yimbe tu so do horodo fu betike lawol gol juuni mudum warta kiloji nogay waram muinede iwde to central o wonto takkade lawol gol be noddirta RN7
fonda gol do nawtur gol sifaji kewdi hebgol yite yalla huntande hore kasindine mali bangal kuram no holsiri ministre kumni do am saddaji leedindi kasindine meden bangal kuram yo famdi fuf temede joy megawatt no hultri kanko horejo soudu ministre ndu kedana aluseni sanu
aujourd'hui note
nyaloma hande o megawatt temede joy woni ko leedi amendi hasindine mudum so me mbabe mu inde kuram mina e hore min tayore leedi amendi yalta me tiddal lam wonle mudum o le hitan 2025 bangal kuram o
5 besoin du mali
o do projet o jati jikke modo malinko be iwde sahal yotade baleri kanon hebolti wide gidi golle do ko na hewi
Nardo yimbe fu nangira dum soobe mo fu wada ko wayi fu yalla na hayba dido panongaji e be kan mija donka hono be ngadirta hono si odo golle lamu muttidu juingol panongaji di kay hunne mujjune dum waram latal sababu bantude hore amen faa laaba bangal qur'an oyo anniya kando yettede ngadum holi citta wiide citalla mo ngoli mudum bangal qur'an o ka timmi
sempa tama nyibugol on don nuku o da wawi timmindo citalla qur'an kedana mamadou mayga kanko dunke kabaru kura wulti bide dun do latto sababu kutude am saddaji bilidi e sodugol jam yite sato fuf
200 megawatt
megawatt teme didi dun ka sa hawrintini santral ngai tati ngondi pamako do do woni ngondo dar salam mo bank islamic development o dar difa yo to balenki atawam ko warta famu ina jonko sembe mudum ana moni burde difu so hawrti waran latal sababu waytirde jude amen bangal kurameji de
energie propre
horojo transition o jo indo panongaji arandeji on don nuku hando nyibede politibide gulleji nokuji goddi dun puddon fay boyata tedanna kullenal asmi guita
l'etape de sanakoroba
kol ngada jom lamu sanakoroba o kay puddode bangal juingol panoji de leede amendino wana latal sababu min bawon hore amen fa gasa bangal qur'an mi yidi du yittude san bibbe leedi mali ele tinnar fa to munyal gal be ngadi fewre e dido gulleji
a fedde non sacrifice
dido nokuji ngoni to safutun nyande noga jettime e caka dugu nyande go juin central ngaji di godom fufu yo megawatt temdere ganna so do fufu fawruntina yo hononi megawatt ngaji temen nay nyibetedi saraji bamako no hultiri ardibe suru ministre humni ndokura